Drama on the bed.
Baby, kama uko busy, nitumie picha ni kuone mpenzi. Lakini kama uko busy, nipigie video call. Baby, kama uko busy, nitumie picha ni kuone mpenzi. Lakini kama uko busy, nipigie video call. Mwenzako nimemisi vitu fani, mambo ya kujigijigi chumbani. Washa taa nionyeshe honey. Mwenzako miniko online. Mwenzako nimemisi vitu fani, mambo ya kujigijigi chumbani. Washa taa nionyeshe honey. Mwenzako miniko online. Bando lisije likakata, sija kuona my love. Kama unavojua sina wifi, baby come to my video call. Baby come to my video call. Nataka nikuone. Come to my video call. Nataka nikuone. Baby come to my video call. Nataka nikuone. Come to my video call. Nataka nikuone. Sana, minaomba tusiachane. Hata tukikomba, baby, ninakukunda chane. Nakupenda sana, tusiachane. Hata tukikomba,
tatu
bando lisijali kakata. Sija kuona my love. Kama unavojua sina wifi, baby come to my video call. Baby come to my video call. Nataka nikuone. Come to my video call. Nataka nikuone. Baby come to my video call. Nataka nikuone. Come to my video call. Nataka nikuone.
See you soon.
Records.